igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya karindwi. Igihe isi yarimburwaga n'umwuzure. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya gatandatu n'icya karindwi. Mu minsi ya Nowa, isi yari ifite umuvumo wikubye inshuro ebyiri waturutse ku gucumura kwa Adamu no ku cyaha cyo kwica cyakozwe na Kayini. Ariko kandi isi ikiri nziza. Imisozi yari ikiriho ibiti byiza by'inganzamarumbo, mu bibaya hatamaga impumuro y'uburabyo bw'amoko yose. Amatunda yeraga ku isi ntiyagiraga ingano. Nta giti kiriho ubukinganya cyangwa kiri hafi yo kunganya n'iby'icyo gihe umubyimba cyangwa kugororoka. Imbaho zabyo zari nziza kandi zikomeye cyane, zisa nk'ibuye kandi ziramba. Izahabu n'ifeza n'andi mabuye y'agaciro byari byinshi cyane. N'abantu kandi ntabwo bari barahindutse cyane, bari bagifite imbaraga n'ibigango nk'iby'abakurambere babo. Hari ibihangange byinshi by'ibirangirire mu bwenge bwa kavukire byashoboraga gukora n'imirimo ikomera cyane, ariko bagiraga imbaraga nke zo kurwanya icyaha. Imana yahaye abo bantu babayeho mbere y'umwuzure impano zikomeye cyane, ariko bakoresheje ubuntu bwayo kwiha icyubahiro, maze ubwo buntu babuhindura umuvumo kubwo guhanga amaso izo mpano aho kuyahanga uwazibahaye. Bagiraga umwete wo kurushanwa kubaka amazu meza bakoresheje ubuhanga bwabo mu bukorikori. Banezezwaga n'ibikorwa byo kwinezeza no gukora ibibi. Kuko bari batakifuza kwibuka Imana mu bitekerezo byabo, ntibyatinda batangira guhakana kwibaho. Batangira gushyira hejuru ubwenge bwa kimuntu, baramya imirimo y'intoki zabo, bigisha n'abana babo gusenga ibigirwamana. Umunyezaburi yerekana uburyo kuramya ibishushanyo byahinduye abantu. Yagize ati, ababirema bazahwana nabyo, n'ubyiringira wese. Zaburi 115, umurongo wa 8. Ni itegeko rigenga ubwenge bwa muntu yuko iyo twitegereje duhinduka. Igihe ubwenge butazamuwe ngo burenge ibitekerezo bya kimuntu cyangwa ngo umuntu atekereze ibyo mu ijuru maze arebe ubuhanga n'urukundo bitagira akagero, azahora arushaho kurigita cyangwa guhenebera. Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira ko imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose, kandi si yari yononekaye mu maso y'Imana yuzuye urugomo. Abantu bishe amategeko yayo, kandi ibyaha byose byakozwe bitewe n'iyo mpamvu. Ubutabera ntibwari bukiriho, kandi imiborogo y'abarenganaga yageze mu ijuru. Uhereye kera, abantu bari baratangiye gushaka abagore benshi, nubwo byari binyuranyije n'umugambi w'Imana. Uwiteka yahaye Adamu umufasha umwe, ariko nyuma yo gucumura, abantu bahisemo gukurikiza irari ryabo. Kubw'ibyo, urugomo n'ibyago byagwiriye vuba. Abantu ntibongeye kwitondera amategeko agenga bashakanye cyangwa ngo bubahirize uburenganzira bwo gutunga ikintu. Abantu bakabije kugira urugomo. Banezezwaga no kwica inyamaswa, kandi no kurya inyama byatumaga barushaho kuba abagome n'abicanyi, kugeza ubwo baje gufata ubugingo bw'abantu nk'aho ntacyo bumaze. Isi niho yari ikiremwa, ariko gukiranirwa kwari kumaze gukabya hose, ku buryo Imana yavuze iti, nzarimbura abantu naremye mbatsembye mu isi. Imana yavuze yuko Umwuka Wera atazakomeza kuruhanya n'abanyabyaha. Nibatareka ibyaha byabo, izabakura mu biremwa byayo. Izarimbura inyamaswa n'ibimera byatungaga abantu bakarengwa, kandi izahindura isi yari ikiri nziza iba umusaka. Imyaka 120 mbere y'umwuzure, Uwiteka yamenyesheje Nowa umugambi we, maze amutegeka kubaka inkuge. Yagombaga kubwiriza abantu avuga ko Imana izateza umwuzure ku isi. Abajyaga kwizera ubwo butumwa bakitegura bihana kandi bagahindura imibereho yabo, bajyaga kuzababarirwa kandi bagakizwa. Metusera n'abahungu be bashoboye kumva ubutumwa Nowa yabwirizaga, bamufashije kubaka iyo nkuge. Imana yahaye Nowa ingero zose n'amabwiriza yo kubaka inkuge. Ubwenge bw'umuntu ntibwashoboraga gutegura ikintu cy'imbaraga kandi gikomeye nk'icyo. Imana niyo yateguye uko izubakwa, hanyuma Nowa aba umufundi wayo. Yari ifite ibyumba bitatu bigerekeranye n'umuryango umwe gusa iruhande. Umucyo waturukaga hejuru, kandi ibyumba bitandukanye byari byubatswe ku buryo byose byamurikirwaga. Ibikoresho byari amasipure cyangwa ibiti byitwa goferu byashoboraga kumara imyaka 100 bitamunzwe. Kubaka icyo kintu kinini cyane ntibyihutaga. Urebye umubyimba w'ibiti n'ubwoko bwabyo, icyo gihe gutunganya urubaho wari umurimo ukomeye cyane ugereranyije n'ubu. Ubushobozi bw'umuntu bwose bwarakoreshejwe kugira ngo uwo murimo utungane. Ariko ubwayo inkuge ntiyajyaga kubura kwangizwa n'umwuzure. Imana ubwayo niyo yagombaga kurinda abagaragu bayo umwuzure ntugire icyo ubatwara. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye. Niyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Abaheburayo 11:17. Ubwo yatangaga ubutumwa bwe bw'imiburo, Imana yamuhaye kwizera gushyitse kandi kw'intangarugero yerekana icyitegererezo cyo kwizera iby'Imana ivuga nta kuzuyaza. Ubutunzi bwe bwose yabushoye mu nkuge. Agitangira kubaka ubwo bwato bunini cyane, abantu benshi baje baturuka imihanda yose kureba icyo kintu kidasanzwe no kumva amagambo y'ukuri uwo mubwiriza yavugaga. Abantu benshi babanje gusa naho bakiriye ubwo butumwa bw'imiburo, ariko ntibahindukira ngo basange Imana kandi bihane by'ukuri. Kuko abantu benshi aho ngaho batizeraga, benshi bongeye gufatanya nabo guhinyura ubwo butumwa bwiza. Bamwe bari banyuzwe ndetse bajyaga kwemera uko kuburirwa, ariko hari benshi bakobana gusa bituma nabo baba nkabo, banga kurarikwa kw'imbabazi, maze bidatinze baba bamwe mu bamukobaga cyane kurusha abandi. Abantu basaya mu byaha cyane nkabo babanza kubona umucyo, ariko ntibumvira umwuka w'Imana. Abantu b'icyo gihe bose siko basengaga ibigirwamana, benshi bahamyaga yuko baramye Imana. Bavugaga ko ibishushanyo bisengwa byabo byagereranyaga ubumana kandi byabafashaga kugira igishushanyo kibasobanurira Imana. Abo nibo bari nyambere kwanga ubutumwa bwa Noa, kandi amaherezo baje kuvuga yuko amategeko y'Imana atakibagenga kandi ko guhana abakora ibyaha byari binyuranyije n'uburyo Imana iteye. Bageze aho ubwenge bwabo buhumishwa no kwanga umucyo w'Imana, maze bibwira yuko ubutumwa bwa Noa budafite ishingiro. Isi yari yararangariye mu ruhande rw'abanga ubutabera bw'Imana n'amategeko yayo, kandi babonaga yuko Noa akabya. Abantu bakomeye bagenderaga mu nzira z'isi, abari abanyacyubahiro kandi babahanga, baravuga bati: amagambo ateye ubwoba y'Imana agamije gukura abantu umutima, ariko ntabwo izagenzura ko yakurikijwe. Ntabwo bari biteze yuko Imana izarimbura isi yaremye ngo inahane n'ibiremwa yiremeye. Ntimugire ubwoba, na warakabya cyane. Bakomeje kwigomeka no gukora ibibi nk'aho Imana itari yaravugiye mu mugaragu wayo. Ariko Nowa yahagaze ashikamye nk'igitare mu muyaga w'inkubi. Isano yari afitanye n'Imana yamuhaye imbaraga ziturutse mu bushobozi butagira iherezo. Imyaka 120 yose Nowa yakomeje kubwiriza ukuri, yerekeje ku bintu byasaga nk'aho bidashobora kubaho ukurikije ubwenge bwa kimuntu. Kugeza ubwo nta mvura yari yarigeze kugwa, isi yajyaga ibobezwa n'urume. Imigezi ntiyari yarigeze kurenga inkombe, ahubwo amazi yayo yarindaga agera mu nyanja atamenetse iruhande. Amategeko adahinduka yabuzaga amazi kurenga inkengero. Yobu igice cya 38 umurongo wa 11. Ariko igihe cyarahise, abantu bajyaga banyuzamo bakagira ubwoba mu mitima yabo, batangira kwirara. Bagize ibitekerezo bivuga yuko ibyaremwe biruta Imana yabiremye. Iyo ubutumwa bwa Nowa buba ukuri, kamere y'ibyaremwe yagombaga guhindurwa. Berekanye ko badashaka kumvira imiburo y'Imana ubwo bongeraga kwikorera ibyo bakoraga imbere y'ubutumwa bwa Nowa, bikomereza ibirori byabo byari bigizwe no guhaza inda zabo gusa. Baranywaga kandi bararyaga, barahingaga kandi bakubaka, biteganyiriza iby'ejo. Bavugaga yuko iyo ibyo Nowa yavugaga biba ukuri, abantu b'ibyamamare nk'abanyabwenge b'ubwoko bwose cyangwa abantu baba barabyumvise bikabasobanukira. Igihe bari barahawe cyo kwisuzuma cyendaga kurangira. Inkuge yari yuzuye nk'uko Uwiteka yari yarabitegetse, kandi yari ihunitsemo ibyo kurya bizatunga abantu n'inyamaswa. Nuko umugaragu w'Imana arongera ararikira abantu inshuro ya nyuma, abingingira gushaka ubugingo bukiboneka. Nanone bamwima amatwi, ahubwo bavugira hejuru bamukoba. Ubwo inyamaswa z'amoko yose zaturukaga mu misozi no mu mashyamba zigana ku nkuge kandi zitonze. Inyoni nazo zaturukaga mu kirere hose maze zikinjira mu nkuge nta muvundo. Inyamaswa zinjira ebyiri ebyiri zisanga Nowa mu nkuge na birindwi birindwi mu zitazira. Abanyabwenge barahamagawe kugira ngo babisobanure, ariko ntibabishobora. Abantu bari bagiye kurimbuka babona bibashobeye, bahitamo kwikomereza ibirori kugira ngo bibakuremo ubwoba. Ariko baba nk'aho bisutseho umujinya w'Imana yari yamaze kurakazwa n'ibyo bakoraga. Imana ibwira Nowa iti: injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imiterere n'urugero rwiza yatangaga byabereye umuryango w'umugisha. Imana yaramukijije n'ab'inzu ye bose. Inyamaswa zo mu gasozi n'ibiguruka byo mu kirere byari byamaze kugera mu buhungiro. Nowa n'ab'inzu ye bari mu nkuge, maze Uwiteka aramukingirana. Urugi runini cyane rutashoboraga gukingwa n'abari imbere rukingwa buhoro buhoro n'amaboko atagaragara. Nowa yikingirana w'imbere, naho abanze imbabazi z'Imana bakingiranirwa hanze. Nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha, mbere yuko aza mu bicu byo mu ijuru, urugi rw'imbabazi ruzakingwa. Imbabazi z'Imana zizaba zikuwe ku bakiranirwa, na Satani azaba amaze kwigarurira rwose abazaba baranze imbabazi. Bazagerageza kurimbura abantu b'Imana, ariko nk'uko Nowa yari arindiwe mu nkuge ntacyo ashobora kuba, n'abakiranutsi bazaba barinzwe n'imbaraga y'Imana. Iminsi 7 Nowa n'umuryango we bamaze mu nkuge nta kimenyetso cyagaragaye cy'umwuzure wari ugiye gutera. Muri icyo gihe ukwizera kwabo kwarageragejwe. Cyari igihe cyo kunesha ku bari basigaye hanze. Bakomeje guhinyura imbaraga z'Imana. Hanyuma bazenguruka inkuge ari benshi cyane bakoba bayirimo babagize urw'amenyo. Ariko ku munsi wa 8 ibicu byirabura bitangira kuzura ikirere. Hakurikiraho guhinda kw'inkuba n'imirabyo. Bidatinze ibitonyanga binini by'imvura bitangira kugwa. Kuko ibintu nk'ibyo byari bitarabaho mu isi, abantu bakuka imitima. Bose bongorera n'ababazanya bati, mbese Nowa yaba yaravuze ukuri yuko isi igiye kurimbuka? Inyamaswa zo mu gasozi zakubitaga hirya no hino zamazwe n'ubwoba. Hanyuma amasoko y'ikuzimu arazibuka, imigomero yo mu ijuru iragomororwa. Amazi yavaga mu ijuru asuma biteye ubwoba, imigezi irenga inkombe maze isendera mu bibaya. Amazi adudubiza ava mu butaka afite imbaraga nyinshi cyane. Abantu babanje kubona inyubako zabo zari zirimbishijwe cyane n'imirima yabo y'imizabibu yari myiza cyane. Imirima bari barubakiyemo ibigirwamana byabo birimburwa n'imirabyo iturutse mu ijuru. Ibicaniro batambiragaho abantu birasenywe, maze abasengaga ibyo bigirwamana bahindishwa umushyitsi n'imbaraga y'Imana ihoraho. Uko umugaru wakomezaga kwiyongera, ni ku bwoba bwinshi cyane bwateraga abantu n'inyamaswa. Imiborogo y'abantu bari barasuzuguye amabwiriza y'Imana yumvikanaga hejuru yo guhinda kw'imirabyo n'inkuba. Satani ubwe wagombaga kuguma hagati y'ibyo biremeshwa byarwanaga, yagize ubwoba yibaza yuko nawe atari burimbuke. Atangira kuvuga amagambo yo gusebya Imana. Abantu benshi bari bameze nka Satani nabo batuka Imana. Abandi bahindaga umushyitsi basaba abari mu nkuge kubinjiza nabo. Aho byari bigeze, abantu batangira kumenya yuko hari Imana itegeka mu ijuru. Batakiye ihoraho binginga, ariko ntiyatega amatwi imiborogo yabo. Muri uwo mwanya uteye ubwoba, babonye ko kwica amategeko y'Imana ari byo bibateye kurimbuka. Ariko nubwo byari bimeze bityo, ntibarakicuza mu mitima yabo cyangwa ngo bange ikibi. Bajyaga no kwisubirira mu byangwa niyo mu ijuru iyo bababarirwa. Bamwe bakomeje kugundira inkuge kugeza ubwo imbaraga y'amazi y'inkuge yikubita ku mabuye no ku biti byabakuyeho. Iyo nkuge nini cyane yanyeganyizwaga yose n'inkubi y'umuyaga yayitereranaga impande zose. Imiborogo y'inyamaswa zari mu nkuge yagaragazaga ubwoba n'umubabaro zari zifite, ariko inkuge yakomeje kureremba ntiyagira ikiba kuko hari hashyizweho abamarayika bo kuyirinda. Abantu bamwe bahambiriye abana babo nabo ubwabo ku nyamaswa z'inyambaraga cyane, ndetse nabo bihambiraho bibwira yuko izo nyamaswa ziri buterere imisozi zikagera hejuru cyane, maze bagakira amazi yadudubizaga. Bamwe bihambiriye ku biti birebire mu mpinga z'imisozi, ariko ibyo biti byararimbutse bijugunywa mu mivu y'amazi. Ubwo amazi yakomezaga kuzamuka, abantu bahungiye ku misozi yirengeye kurusha indi yose. Kenshi umuntu n'inyamaswa barwaniraga kugira aho bafata kugeza ubwo amazi yabatwaraga bombi. Abantu bari bahagaze mu mpinga z'imisozi miremire gusumba iyindi babonye inyanja itagira inkengero. Imiburo y'Imana bahabwaga n'umugaragu wayo ntiyari igihindurwa urw'amenyo. Abo banyabyaha bari bagiye kurimbuka batakamba binginga ko nibura bahabwa isaha imwe yo kwihana no kongera akabararika rimwe gusa. Ariko urukundo rusa n'ubutabera rwatumye Imana ihitamo guhagarika icyaha, abahinyuraga Imana barimbukiye kuzimu hicura burindi. Ibyaha byatumye isi ya mbere y'umwuzure ihorwa n'ubu biriho. Mu mitima y'abantu ntihakibamo gutinya Imana, ntibita ku mategeko yayo kandi barayasuzugura. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Matayo igice cya 24, umurongo wa 38 n'uwa 39. Imana ntiyabahoye kurya cyangwa kunywa, yari yarabahaye amatunda yera ku isi ngo abatunge. Icyaha cyabo kwari ugukoresha izo mpano batabishimiye yazibahaye, kandi bagatwarwa n'irari ry'inda zabo. Amategeko yashyigikiraga gushaka umugore cyangwa umugabo. Umuremyi yatanze amabwiriza y'umwihariko yerekeye uwo muhango, amwambika umwambaro wo gukiranuka n'icyubahiro. Ariko umugambi w'abashakanye urahindurwa bawukoresha gushimisha irari ryabo. Imibereho y'abantu imeze nk'iyiriho muri iki gihe. Batwarwa n'irari ry'inda, abitwa abayoboke ba Kristo basangira n'abasinzi ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kutirinda mu byo kurya no mu byo kunywa bigusha ikinya imbaraga zo gutekereza neza n'iz'umwuka, maze bigategurira umuntu gusaya mu irari ry'ibidafite umumaro. Abantu benshi bahinduka imbata z'irari ry'imibiri yabo bashaka umunezero wabo. Abantu bamarwa no kwaya. Kuba inyangamugayo biguranwa kwinezeza no kwirata. Ubuhendanyi, ruswa no kwiba bigahabwa intebe. ibinyamakuru byuzuyemo amakuru y'urugomo rw'ubwicanyi ku buryo bisa nk'aho nta mutima nama bagira, kandi ayo marorerwa asigaye aba hose ku buryo atagitangaza abantu. Imbaraga y'ubwigomeke nimara kurenga igaruriro, izuzuza isa gahinda n'umubabaro. Imibereho y'abantu bariho mbere y'umwuzure ishushanya imibereho y'abantu bubu bihutira kugeraho. Imana yatumye Nowa kuburira isi kugira ngo abantu bayoboke inzira yo kwihana, maze bahunge kurimbuka kwari kwegereje. Uko igihe cyo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo cyegereza, umwami yohereza abagaragu be kuburira abantu ngo bitegure bya birori by'agatangaza. Abantu benshi bica amategeko y'Imana, none kubw'imbabazi zayo irabararikira kumvira amabwiriza yayo yera. Abazihana bose kandi bakizera Kristo maze bakareka ibyaha byabo bazababarirwa. Ariko benshi banga imiburo yayo kandi bagahakana ubushobozi bw'amategeko yayo. Mu bantu benshi cyane bari batuye ku isi mbere y'umwuzure, umunani gusa nibo bizeye kandi bemera ijambo ry'Imana yavugiye muri Nowa. Niko na mbere yo kugaruka kuwatanze amategeko aza guhana abatarayumviye bizamera. Abacumura baraburirwa ngo bihane, ariko ku bantu benshi izo nama zipfa ubusa. Mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati: isezerano ryo kuza kwe ririhe? Kuhereye aho basogokuruza basinziririye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa gatatu n'uwa kane. Yesu yabajije ikibazo cy'ingenzi ati: ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Luka igice cya 18 umurongo wa 8. Ariko umwuka avuga yeruye ati: mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1. Ubwo igihe cy'imbabazi cyabo cyari kigiye kurangira, abantu bariho mbere y'umwuzure birunduriye mu bikorwa byo kwinezeza byose. Muri iki gihe cyacu isi yatwawe no gushaka kwinezeza. Guhurura bya buri kanya bibuza abantu kunyurwa n'ukuri, kandi ariko konyine kwashobora kubakiza kurimbuka kwegereje. Mu gihe cya Nowa, abanyabwenge bari barize ibintu bya filozofiya bavugaga ko bidashoboka yuko isi yarimburwa n'amazi. Ni nakubu abize bya siyanse bagerageza kwerekana yuko isi itarimburwa n'umuriro. Ariko igihe bose bari bamaze kuvuga ko ubuhanuzi bwa Nowa ari ukwibeshya, nibwo igihe cy'Imana cyari kigeze. Nyiramategeko aruta amategeko ya kamere, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Luka igice cya 17 umurongo wa 28 n'uwa 30. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo yirimo bigashirira. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10. Igihe abayobozi b'idini bereka abantu ibihe by'amahoro n'ubukire bizaza, maze ugasanga isi ihugiye mu guhinga no kubaka, barya bakanywa, batumva imiburo y'Imana kandi bagasuzugura intumwa zayo, nibwo kurimbuka kuzabatungura kandi ntibazabasha kubikira na hato. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 3.